Blog Talk Radio.
Kunzi baragiteme ndabashuhuje nitabitagwiza ubasuhuza muri iki kiganiro igihe ni iki sinzi niba abo turi kumwe banyumva okay nshuti bakunzi baragiteme nitabitagwiza basuhuza mu kiganiro igihe ni iki iki kiganiro ngifatanije n'umuvandimwe Ashire Kamana turi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 2021 ikaze mu kiganiro cyacu muri iki kiganiro turumva uburyo FPL yanze inaniranye. Ukunanirana kwayo kuragenda kuyirangiza. Reka mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu mbanze nakire Ashire. Ese Ashire wabonyumva? Ashire Kamana. Wabonyumva? Ashire ntabwo nzi uko byagenze, ubanza muri studio babadushyiriyeho indirimbo tukabona tugakomeza ikiganiro cyacu. Okay. No muri studio ndumva badakoma, reka twikomereze ikiganiro cyacu. Dufite undi mushyitsi w'imena, ariko uwo mushyitsi musanzwe mumuzi, ni umushyitsi utari mushya kuri Radio Iteme. Sinzi nawe niba nyumva, ubanza twageza akabazo technique, ariko reka nizere ko yabanyumva.
Hello?
Hello, Jovin, ndakumva njyewe.
Tabita rumva?
Tabita, ndabona asa nk'uwavuyemo, ariko yavuze ko agiye kugaruka. Ese abo muri studio mwatubwira niba twumvikana muri public cyangwa muri privé? Muri studio mwamurikire kuri mute.
Shaka radio iteme, wumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Nshuti bakunzi baraditeme nitabita gwiza basuhuza mu kiganiro igihe niki mfatanije na Shire Kamana turi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 2021 ikaze mu kiganiro cyacu muri iki kiganiro turumva uburyo FPR yanzinaniranye ukunanirana kwayo kuragenda kuyirangiza ese ubu wavuga ngo igihe ni iki yababeshye reka nakire mugenzi wanjye Ashire Kamana niba unyumva Ashire wasuhuza abakunzi bacu ba Radio Iteme
komera cyane Tabita ndakumva ndashimira ubwitange bwawe mu gutegura ibi biganiro no mukubigeza ku banyarwanda ndagusuhuza cyane rero ndasuhuza n'abantu badufasha ku buhanga bw'ibyuma by'umwihariko ndasuhuza abakunzi ba Radio Iteme n'abanyarwanda muri rusange baba abaza kumva ikiganza cyangwa se abazacumva reka mbonereho nasuhuze n'umutumirwa wacu tuza kugera murakoze
murakoze cyane Yashire umutumirwa wacu niwe ngezeho umutumirwa wacu w'imena utari mushya kuri radio yacu Radio Iteme ariko banza ari mushya mu kiganiro igihe niki Jovin Bayingana reka nkwakira usuhuze abakunzi bacu ba Radio Iteme
murakoze Tabita kunzumira muri iki kiganiro no kumikaze ndagira ngo nsuhuze abo turi kumwe ari Ashire n'abari ku buhanga bw'ibyuma kandi nsuhuze n'abadukurikira ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere murakoze
murakoze cyane Jove Bayingana ndetse utaragenda Bayingana ushate waguma hafi aho nka kwibariza ikibazo tugahita tuninjira mu kiganiro
urakoze
okay nizere kunyumva neza hari amakuru ari macicikana makuru yasohotse yewe yacitse arimo aracicikana yerekana ko leta y'u Rwanda yafatiwe mu cyuho ko ineka abantu bose abanyarwanda abanyamahanga yewe ngo n'aba prezida b'ibihugu duturanye ndetse n'abari kure yabyo nabo ngo irabaneka yewe njyewe nakongeraho nti ubanza n'inyamaswa bazineka yewe n'ibyatsi n'ibiti uko nabyumvise ubanza nta kintu bari abantu bataneka none Jove Bayingana niba wabikurikiye ibi bintu urabona bihakiki wabivugaho iki Jove Bayingana ijambo ni ryawe
ye murakoze madamu Tabita kumpa ijambo kuri icyo kibazo ntabwo byantangaje kuva kera tuzi ko leta ya Kagame ndetse na ubwe babigira igitangaza ngo ni umuntu uzi kuneka ariko ngira ngo ntabwo ari ukuneka bunyamwuga ahubwo ni ukuneka by'ingeso kugira ngo abantu babyumve neza nahuze ntekereza kugira ngo bumve ububi n'uburindagire n'ubuhemu no kutaba inyangamugayo birimwo ngaho tekereza abantu bajye nko mu cyaro cyangwa aho batuye hose bagende bareba umuntu ugira gutya akajya ku rugi rw'umuntu cyangwa ku madirishya akajya yumva ibyo bavuga abantu baraganira baje kubasura akava kuri uwo muryango akajya ku muryango akajya ku rundi rugi ku rundi rugo noneho mutekereze uwo muntu yaba ari umuturanyi iki yaba ari umuntu iki ariko arababyumva bakabibonamwo ubuhangange ariko ntabwo ari ubuhangange ese niki ubushaka kumva ku bantu ko n'Imana angira ngo yabikoze neza kandi nta kikora itagifitiye umugambi noneho tekereza nkawe Tabita umenye ushatse umenye nkwakubwira iby'abantu bose bagutekerezaho ari ibibari n'ibyiza ariko nk'ibyo bintu wabishobora wabimaze iki byakumarira iki Kagame rero nabo n'abaterankunga bindavuga aba muri ruhande bamwogeza ngira ngo noneho bagaragaye bate ni hahandi bavuga ngo nyirinzigo arayihiga ese nicyo abashaka kumva niki babashaka kumva ko abantu babavugaho babatekerezaho ko ibyo abantu batekereje iyo bana ri kumwe barabivuga niki bishinja ibyo bishinja birahari ibyo bishinja ni byinshi baba bashaka nko kumva umuntu bagayira ati reba uriya muntu yaraje ko igihugu gikuye mu rwobo ariko reba igihugu yagisubije mu rwobo igihugu yakigize hari abantu benshi bakunda kuvuga arabo tujya tujya impaka bakavuga ndetse bamwe bari na hano muri ibi bihugu bakavuga bati hari amazu meza hari imihanda myiza ariko abo bose hashira akanya ukumva baravuga bati inzara irabica simirirwe n'ababaza ntese mwagumye yuko ari heza kuko mba numva icyo bahunze na n'ubu baracyagihunga mu by'ukuri rero umuntu mubi umuntu ufite ibinego byinshi byo bamunegura ahora yikeka ahora ashaka kumva ibyo bamuvugaho ngira ngo nicyo gituma niyo igihugu cyaba kiri kureye kuko azi ko ntaho nta gihugu abanyarwanda batarimo batageramo kugenda bashaka ahantu bahungira kera abantu bahungiraga hafi mu bihugu duturanye nka za Congo, nka za Burundi, nka za Tanzania na Uganda, ngira ngo cyanaho dufite abantu bizera guhungire bishobotse ni mu Bugande, kuko ahandi henshi ara kontrola, ndetse ahandi nabo bakaba bafata n'unze bagira ngo ni umuntu uje gutata wumva ingaruka kabanya ingaruka ziri ku banyarwanda kubera kiriya kibazo cy'ubutasi budafite ishingiro budafite n'agaciro. Nuko aho umunyarwanda ageze hose ubu mu bihugu duturanye, niyo yaba ahunga bagiye kumwica baravuga bati buriya yabaje gutata na mayeri, dore ko igihugu cyahindutse igihugu cy'amayeri, igihugu cy'ubucakura. Ngibyo ibyo naba mvuze, ariko magambo make nuko nyirinzigwa yihiga, nta kindi baba bashaka kumva, n'amahano baba bakoze noneho bagashaka kumva uko abantu babanegura, n'icyo naba mbivuzeho. Murakoze.
Sorry, navugiraga kuri miyo. Turakoze cyane Jove Bayingana, uvuze ibintu byiza cyane, ariko nka buriya kweri ninde muntu wakwifuza kugenda yumviriza ibyo abantu bamuvuga? Nanjye numva nakwifuza kumenya ibyo abantu bose bari hariya bamvuga. Jyewe ibintu by'ireta hari igihe bindenga, igihugu cy'amayeri, igihugu cy'amanyanga. Ubu rero na Jean Paul uyu wo kuri Raditeme wo muri Urunana, nawe baje gusanga bamuneka bamukurikirana. Jyewe nkibaza ntariko nk'ubu Jean Paul turayishima, niki abatavugiye kuri radio Iteme, niki abatavugiye ku yandi maradiyo aba yamutumiye hariya na hariya na hariya, niki kiba gisigaye baba bashaka kujya muri telefone ye ngo bajye kumva? Nabonye n'umukobwa wa Rusesabagina nawe bamuvuze kuri za social media, bavuga ko nawe basanze ngo bamukurikirana. Ukibaza nk'uriya nawe wirirwa kuri social media, wirirwa ku maradiyo, buriya niki baba bashaka kujya kumva? Ibi nakumi Ashiri, nizere ko uri kutwumva, wumvise ibitekerezo byiza. Ego, wumvise ibitekerezo byiza Bayingana atanze, wowe wakongeraho iki? Urabyumva ute?
Yewe,
ijambo ni ryawe.
Yego, urakoze cyane, kandi Jove nawe ndamushimira ku bitekerezo atanze. Nta nubwo yiriwe azuyaza, rwose abivuze uko biri mu buryo buri directe, ariko ngira ngo dukunze kuza ku maradiyo, dukunze kuvugira kuri YouTube, tukavuga ibyo tubona mu Rwanda, ariko hari ikintu gihari tugomba guhora tuvuga nabo bakacyumva. Bure ntabwo tuvuga kuri radiyo kubera ko dukunda kuvuga cyangwa se ko ari bwo buryo bwonyine buhari bwo kugira ngo turwane urugamba turimo, ariko mu buryo bw'itumanaho ni byiza ko umuhanganye amenya ko unamuzi. Ni na byiza ko abo abeshya cyangwa ashuka bamenye yuko hari abadashukwa, kugira ngo nabo bave muri urwo rujisho. Mwibaze iyi leta iri mu gihugu cy'u Rwanda. Rwanda ni urugo bikenye ku isi. Iyi leta iyobowe na Paul Kagame, Perezida Paul Kagame. Bamaze imyaka 27 ku butegetsi. Muri iyo myaka yose hari ibintu by'ibanze bitigeze bigerwaho. Urugero, ibyo nibanze ku baturage bose bakwisa. Urugero, ikintu cyo kwihaza mu biribwa. Hari ibihugu bifite klima ikomeye nka za Niger n'ibindi bihugu bigira ubutayu bwinshi, bigira n'ikibazo cy'inzara. Aho ngaho ushobora kubyumva uti bahuye n'inzitizi zijyanye wenda n'ikirere, uburyo ikirere kiba kimeze, ugasanga noneho birumvikana. Igihugu cy'u Rwanda kiri mu biyaga bigari, gifite amazi menshi, kikaba kitaragira icyo bita kwihaza mu biribwa by'abaturage, ahubwo n'ibyo abaturage bakoraga bikeya barabishwanyuje. Noneho ugasanga amafaranga bahabwa mu nkunga n'amafaranga bagiye biba hirya no hino, ntitubitindaho, ayo mafaranga kugira ngo aze akemure ibyo bibazo, kuko imyaka 27 ishize iyo icyo kibazo bakitaho ntabwo kiba gihari. Impamvu mbivuga ni iyihe? Nuko usanga iyi leta ifite ukuntu igaragara mu bikorwa bitwara akayabo k'amafaranga menshi, kandi ugasanga ibyo bikorwa nta muturage byungukira. Hanyuma tukavuga ku mana ati iyi leta ntikunda abaturage bayo, iyi leta ntikorera abaturage bayo, iyi leta ikanamiza abaturage bayo, abantu bamwe na bamwe cyane cyane muri za diaspora bagatangira bati ibi ni ibigarasha byavuze icyo bivuga. Ukabona n'abantu b'ibigwari bari muri kino gihugu bavuga bati abantu bo hanze munenga leta muzaze mu bikorera hano mu gihugu. Ariko icyo nge binyereka cyo gufata amafaranga y'abaturage y'igihugu ukayashora mu bintu byo kuneka, ukaneka kandi mu bintu bitungukira abaturage, bitungukira igihugu, ibyagombye kungukira igihugu warabyirengagije, warabisimbutse, warafasha abanyarwanda nka business yawe ku giti cyawe, abanyarwanda nk'uburyo bwo kugira umutungo cyangwa se bwo ufata abanyarwanda ukababyaza umusaruro ku nyungu zawe bwite n'abo mukorana, ingufu z'aba bantu Tabita wavuga ko ziri hehe usibye mu mbunda no kwicana sahandi? Abantu bafata amafaranga kujya kuneka, urabivuze ndaseka ariko nene kuri mute uti ubanza n'inyamaswa bazineka. Koko ibi ubutegetsi ni ubutegetsi buyobowe n'abantu b'abanyabwoba, abandi ni abantu bahakirizwa. Mwibaze iyo leta iyobowe n'abanyabwoba n'abantu bahakirizwa, mwibaze aho ibintu bigana. Niyo mpamvu n'ubu ngubu dukora iki kiganiro cyitwa ngo igihe ni iki, abantu bashobora kwibaza bati se kuki igihe ari iki, igihe ni iki cyo guhagarika FPR? Nabira dukunze kuvuga ngo dushyize imbere inzira y'ibiganiro ngo ni ukuganira nayo, ibyo ntibyakungukira abanyarwanda bose ari ibishoboka, ariko abantu bitwara uku nguku, abantu bafata abanyarwanda uku nguku, abantu bica buri munsi, amafaranga agombye kuza kubaka amavuriro, gukura abantu mu bukene, kubaka imihanda nyayo, ureke biriya batwereka by'i Kigali by'imihanda itatu bati u Rwanda rwuzuye imihanda n'amagorofa yabo ku giti cyabo, ariko bati iyo u Rwanda rwateye imbere. Aya mafaranga yose bashyira mu bwicanyi no kujya kuneka ni amafaranga agombye kungukira umuturage. Ibi ni ubujura bakorera abaturage, kandi umuntu wese ukorera iyi leta igihe nikigera azasubiza iyi myitwarire cyangwa se aka kagambane, kuko ni ibintu bikabije cyane. Ndumva nabangarukiye aho ngaho Tabita, ariko mbere y'uko ndangiza abanyarwanda nge ku bwanjye reka mbivuge uko mbitekereza nibaneke. None se ko bakora mabi bayakorera abanyarwanda bose bazaneka abanyarwanda bose bazabivamo? Nibakomeze baneke hanyuma turebe ko uko kuneka kuzakemura ikibazo bafite gikomeye cyane cyo kugarura icyizere mu banyarwanda kugira ngo abanyarwanda babizere. Icyo cyizere cyarayoyotse cyaragiye, baneka papa, baneka uwo ari wese bashaka, ibyo ngibyo ntabwo bizasubira inyuma. Abantu bazakomeza kuvuga mabi y'i leta, bazakomeza kuyirwanya niyo yakomeza kubaneka. Ndangirije aho ngaho.
Ariko Mashiri urakoze cyane, njya nibaza izi mbaraga FPR aka gatsiko gashyira mu kurwanya batavuga rumwe nabo, yiba izi mbaraga bazishyiraga mu kuzamura, mu kureba icyazamura abaturage, njye nibaza kiriya gihugu aho kiba kigeze, kiba ari paradizo ariko kubera ko bubwabo ari nabo baba bahohotera abaturage, usanga ibyo guhohotera abaturage aribyo bashyiramo imbaraga kujya ku imbaraga z'umurengera. Nk'ubu nahoze ndeba ngo Nyagatare ngo umukuru w'umudugudu witwa Sam Kalisa yashyizeho bariyeri, kiriya gihugu gisigaye kimeze nk'icyasubiye mu gihe cya Jenoside muri 1994, bashyizeho bariyeri irinzwe n'insoresore ku buryo abo basore izo nsoresore zigenda zitangira abaturage. Izo nsoresore kandi zifite ibintu by'inkoni n'amahiri, urebye ukuntu bameze n'ukuntu bahagaze n'izo nkoni zimeze nk'amahiri, ubona ari za ntera hamwe neza zo muri 1994. Ngo izo nsoresore zitangira abaturage bagiye hehe? Bagiye kuvoma amazi ngo kubera ko ngo ubwo barenze ku mabwiriza ya COVID, bakajya aho bakabakubita, bigeze aho abaturage bahuruje bahamagaza abanyamakuru bahageze nabo barakubitwa. Mumbabarire mumbwire, ngiyo FPR ngako ka gatsiko kamabandi kirirwa gashyiriza imbaraga zose mu guhohotera abaturage gashyira imbaraga mu kugenda bajya kuneka bajya kumviriza bakinjira mu matelefone y'abantu bakinjira mu matelefone y'abaperezidant b'ibindi bihugu ibi bintu nagahoma munwa ihohoterwa ry'abaturage riri muri kiriya gihugu rimaze gufata indi ntera sinzi niba mwabonye umuturage akubitwa oya gukubita umuntu nk'ukubita inzoka akubitwa n'abanyerondo abo banyerondo ni bande nibo bakagombye kurinda abo baturage nicyo bakora ngo barara bagenda ngo barinze abaturage baba babarinze se ahubwo ko baba babakubita babahohotera bafashe umuturage baramukurubana hasi umwe afata mu mashingu undi akubita mu mutwe undi ejo bundi twabonye umumotari bagize gutya bakubura kuri moto barakubita harimo umugitivu bagira intere bamuzirika amaguru irihohoterwa ry'abaturage banyarwanda abanyarwandakazi ibi bintu twarabyamaganye hashize igihe tubyamagana n'uyu munsi turacyabyamagana noneho hiyongereye ko batwinjirira mu matelefone bashaka iki ariko twavuga ngo ibigarasha umva uwavuga ntiyarangiza Jose Bayingana ijambo ni ryawe ibi bintu by'ihohotera ry'abaturage ubu
urakoze Tabitha ariko ikibazo nawe mbona ufite nuko hashize imyaka 27 utazi abantu bayobora igihugu wowe uravuga uti bakoraga ibi n'ibi igihugu kiba kigeze kure ko ntabwo kariya gatsiko kaje mu Rwanda kaje nta nubwo ari politike bakora kaje gusahura u Rwanda noneho u Rwanda rukaba nka bazariyeri rukaba bakaba babonye igihugu bakabona uburyo basahura n'abaturanyi cyane cyane abakongomani ubundi bakikiza bagakira igihugu bakagihindura Sodoma na Gomora urumva icyo nshaka kuvuga wize gatigisimu ibyaha byose bibaho ku isi bakabikora bakarya bakaraya bagakora ibibi byose nk'uko babikora noneho ariko bakumva ko bafite imbaraga ko nta wabavuga ariko ari gukubita rero reka abanyarwanda bakubitwe kuko ntibigeze bamenya uwo babana nawe icyo bishakiraga bazana dikani bari baratwemereye demokarasi nyayo no kutuzamura mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage ibyo kwari ukugira ngo babone uko abana bajya ku rugamba babacyure bo bajya bavuga ngo bacye ariko bariya nibo bacye bo abana basore barwanye kariya gatsiko abarwanye nibo bagacyuye burya nuko bagira batya bakabicurika bamaze kubacyura rero gahunda bari bafite mu mutwe iyo kwiba u Rwanda n'abanyarwanda noneho barabitangira bazana na dictature gufunga abanyamakuru kugira ngo hatazagira urevura ngo avuge babona birananiranye ko nta buryo ushobora gufunga iminwa y'abantu za miliyoni na za miliyoni ndetse n'abanyamahanga bajyamo barandika noneho barangije icyo nicyo kibababaza ko badashobora kubona umuti w'ikibazo nyawo ubundi iyo ushaka gukemura ikibazo ureba icyagiteye rero ntabwo bajya bamenya ko ari bo kibazo ubwabo ikibazo bagishakira mu bandi kandi ari bo nyirabayazana noneho rero bafata gahunda yo kudiha abanyarwanda barabakubita nta wagira ngo nta nubwo ari n'inka bakubita ngira ngo ntabwo umuntu nyiri inka abonye ukubita inka kuriya ntabwo wamukira ubu abanyarwanda bahindutse nk'inzoka zikubitwa wibonye usakabona ko ari ikintu kiri bumurye kiri bumugirire nabi agakubita ufashe buyagatera nuko nguko bameze bajya bamanika n'abantu bakabakubita bamanitse nk'ihene bagiye gukatamo za brochette ndakubwiye ngo urwanda rwaratewe ntabwo mpamya ko kuvuga kwacu ariko kuzabirangiza uko kuri ubareba hariya ntabwo bumva kandi niyo bumvise ntabwo bumva ikibazo uko giteye baravuga bati kugira ngo iki kibazo gishire mbese niba abandi bije ikibazo bavuga bati cyo kuvugwa cyo kujya tucyumva noneho uvuga reka tumwice two kujya twumva avuga ibingibi nuko nguko bameze nicyo gituma bahohotera abantu bose bakubita nicyo gituma nta hantu namwe bagarukiye barakubise bagira no mu mahanga nta hantu namwe batinya ariko ugutinyuka kuri asu gutinyuka kundi nkuko ashire yabivuze na biriya bijyanye no kumviriza nujya kumviriza bavuga ati se uyu muntu ntabwo yaba ari bungirire nabi kuko namwibye cyangwa namwiciye ubwo ni ukuvuga ko ari abantu batunzwe n'ubwoba bukaba bwarabamaze ariko kuko bafite amafaranga y'igihugu cyose bayakoresha uko bashatse icyo bayakoresha kiruta ibindi ni ukujya kumviriza kugira ngo bamenye ubavuga nabi bamenye niba hari ubatekereza nawe ufite n'icyo yakora njye ntacyo mbona South Africa yabije kubatwara kugira ngo bajye kumviriza perezida wabo kandi bavuga ko banamukunda bari gutsura umubano ariko ibyo ngibyo nk'uko twabivuze ni igitangaza gikomeye guhohotera abaturage rero bizakomeza igihe cyose abaturage batarababonera mbese kuriya bashobora kudoda umunwa kwa muganga bashoboye kudoda abanyarwanda bose umunwa nicyo cyaba gikwiriye kuri bo niko babibona ariko nagira ngo ngusabe rwose ntuzajye batekerezaho ikintu cyo kuzamura igihugu kukigira igihugu kizima kubona ko basigaye batega amamanuza bakora za bariyeri nk'izo mu gihe cya jenoside ngira ngo mwazibonye kuri za televiziyo twe twanazinyuzeho twazicajweho cyakora cyo tugira amahirwe ntitwazigwaho ari bamwe bazigwaho tureba nta naho bitandukaniye kuri abarema bariyeri nyine none ze nta kindi gihe uretse mu gihe cya jenoside nigeze numva abanyarwanda batotezwa bakubitwa bagafata umuntu w'umugabo akamukubita bakumvita n'abandi bareba bagatinya no kubabuza cyangwa gutabara nta kindi gihe byigeze bibaho aho namenyeye ubwenge kereka mu gihe cya jenoside cyangwa habaye intugunda ariko biriya hashize imyaka 27 igihugu cy'u Rwanda gihora kimeze nk'igihugu kiri muri etat d'urgence kiri mu gihugu ni igihugu mbese gisa nk'aho kiri mu bibazo hari ikintu mbese cyaciye igikuba cyabayeho nubwo bakunda kurya mwumva bakunda kuvuga ngo nta gikuba cyacitse nta n'indi leta nigeze numva ikunda kuvuga ngo nta gikuba cyacitse burya babivuga no kwibembereza umutima no kwihoza nuko baba bazi ko buri gihe igikuba kiracika muri kiriya gihugu ariko nagira ngo ngusabe ntuzongere kuvuga ko bakora politike icyabazanye ni ukunyaga abanyarwanda ni ukubica ni ukubasahura noneho u Rwanda rukaba indiri y'aho basahurira ibihugu by'abaturanyi murakoze
murakoze cyane ibyo uvuze nibyo ibitekerezo byiza yewe baje gukomeza jenoside baje kwica nk'uko bivuze baje kunyaga baje gufunga baje kwiba baje gusenya ese icyo batakora kibi ni iki kuri u Rwanda rusigara urwo ni kuzimu sinzi ko no kwa satani bakora ibintu nka biriya nakumiro abantu barica barasenya abanyarwanda babaye impunzi mu gihugu cyabo barakubita abantu nk'ukubita inzoka ariko nigeze kumva ministre uyu ministre ngo ubutegetsi bw'igihugu ngo avuga ngo ntibazongere ngo gukubita ngo abanyarwanda ngo guhohotera abaturage ngo uzabahohotera ubu nubwa kangahe mbyumvise ariko n'uyu munsi babakubise nejo barabakubise nejo bazabakubita nejo ese icyo yabikozeho ni iki ashire kamana nizere kunyumva umvise ibitekerezo bya Jovin Bayingana nawe ijambo ni ryawe nkunganiye
yego nabyumvise kandi ni ibitekerezo byiza ndagira ngo nanjye ngire icyo nongeraho ariko wenda mu yindi ndorerwamo cyane cyane ku banyarwanda njye ntekereza ko abanyarwanda kimwe n'abantu bose ku isi niyo myemerere yanjye nta muntu mu by'ukuri waba urukwiye guhohoterwa ndetse n'ibihugu bikomeye byateye imbere ubona ko ikintu cya mbere barwanya ari akarengane injustice bagashyiraho n'inzego z'ubutegetsi zigamije mbese gukuraho byitwa ubusumbane kugabanya n'izo injustice kugira ngo abantu babashe kubana neza kandi ugasanga none ubukungu bw'igihugu bushingiye ku muntu bushingiye kuri ku bwenge n'ubumenyi umuntu agira akuye mu burezi ibi byose rero iyi FPR byose bikubise hasi kubera ko aba bantu reka tubivuge aba bantu ni abacanshuro baje gufata abanyarwanda gufata abaturage ikintu cyose kitwa umuntu kuri bo yaba umunyarwanda yaba n'undi mu karere ko murabona ibintu bakorera abanyarwanda ibyo bakoreye abanyekongo igihe bateraga kongo icyo bakora cyose ni ugufata umuntu bakamubyaza umusaruro ku nyungu zabo bwite umuntu nta gaciro afite umuntu ni uburyo bw'imibereho umuntu ni uburyo bwo kubona amafaranga ibi byose rero hari abantu bagiye bareba uko abaturage bagiye bitwara imbere y'abantu b'abategetsi bagiraga igitugu gikomeye cyane hari abagande ku gihe cya Idi Amin Dada hari abarusiya ku gihe cya Staline hari abadage ku gihe cya Hitler hari abo muri Shiri ku gihe cya Pinochet nabo muri Rumania cyangwa se muri Zaribia usanga abaturage iyo bahuye n'igitugu ndengakamere nk'iki ngiki ikintu cya mbere bakora ni iki bahita batangira kugira imyitwarire imeze nk'iyubarenganya kugira ngo babone uko baramuka ariko ikibazo ahantu kiri ni iki nuko iyo abaturage bemeye ibyo bintu bituma baramuka ni ukuvuga ngo ubyuka uvuga uti naramutse nemeye nahakirijwe nabyemeye nerekanye ko nishimye reka mbone uko naramuka umuntu akaramuka ariko abantu ntabwo baramba kubera ko ugiye kureba abantu bakoresheje izo strategi zose abenshi bagiye bicwa n'abatarazikoresheje bagiye bicwa ni ukuvuga ngo iyi leta nta gahunda n'imwe reka n'uvuga ngo nta nubwo ari leta aka gatsiko kameze nka mafia nta gahunda n'imwe bafitiye abaturage bo muri kiriya gihugu n'imwe usibye iyo gukomeza kubabyaza umusaruro ku nyungu zabo bwite ariko nanone abaturage ntabwo twajya duhora tunengeye leta ngo tuvuge n'abaturage ukuntu bahohoterwa tudatanga wenda n'uburyo byakemurwa hari abahagurutse kugira ngo ibi bintu bikemurwe mu nzira za politiki binyuze mu biganiro hari abandi twagiye twumva bahisemo no gufata akabando batereka tujye guhatana inzira ni nyinshi cyane ariko njyewe icyo nshaka kuvuga muri iki kiganiro ni kimwe niba abanyarwanda bari mu Rwanda cyane cyane bumva ko ibi bintu bigomba gukomeza ntacyo bakora kuko bizakomeza bakomeze babe uburyo butuma bariya abantu bakira bakigwizaho imitungo bakagumana no ku butegetsi ariko hari ikintu nshaka kuvuga gikomeye cyane icyo ngiye kuvuga ahantu henshi cyagiye gikorwa kubera ko abantu bamaze kumva icyo kintu aho muri za Shiriya n'ahandi za Cuba n'ahandi iyo leta itubahiriza inshingano zayo ku baturage ntabwo ibikiri leta bivuze yuko udashobora kubaha no gukurikiza amabwiriza ya leta itakiri leta kandi ukore leta yawe ahubwo uba ugomba kuyirwanya ikavaho hakajyaho inzego z'ubuyobozi ziza gukemura ibibazo by'abaturage aho kugira ngo hajyeho abantu b'abacanshuro baza gukomeza guteza ibibazo abaturage kuri iyi leta guhohotera abaturage kwayo rwose Jovenel nshaka mbese kumushyigikira mu byo yavuze guhotera abaturage kwayo nibwo buryo babona bakoresha bwo kugira ngo bagube ku butegetsi bakomeze bigwize iyo mitungo nta kindi bagamije ntibashobora no kubihindura mu gihe bakomeza kwigwiza iyo mitungo kuko ayo mafaranga bashora mu butasi amafaranga bashora mu kwica abantu babanenga mu bavuga nabi use kwirata ntabwo tubivuga nabi tuvuga ibibikora kandi ibibikora ntabwo twabivuga ngo bibe byiza ariko baravuga ngo twabavuze nabi ariko muratinye leta yashyizeho icyaha cyo kuvuga ngo icyaha cyo kwangisha abaturage leta koko iki cyaha kibaho mu mategeko koko leta umuntu yubaha amabwiriza yayo iyo ishingiye ku mategeko ariko nta na hamwe ugomba gukunda leta abantu bashyira imbaraga mu gutuma abaturage baba ngo baradukunda ngo abaturage nibadukunde ngo utadukunda tugiye kumuhana mubona ko ari ibintu bijyanye n'ikintu nakwita ngo immoralité immoralité si ukuntu nayita mu kinyarwanda ariko ni ibintu bidafite agaciro ni ibintu bidafite ubupfura na bukeya ni ibintu utamenya uko uvuga mu kinyarwanda gisanzwe ariko mu ndimi z'amahanga biratworohera wenda ariko iyi leta aho ngiye kurangiriza yaratsinzwe mu bijyanye ubundi leta ni urwego rw'ubuyobozi rugomba gukemura ibibazo by'abaturage iyi leta yingirwa leta mu myaka 2017 iriho n'abagiye bayikorera benshi baraje bamwe barahunga abandi baragenda abandi baragerageza ariko iyi leta byibuza abayifitemo imbaraga baratsinzwe mu bijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage niba baratsinzwe abaturage bategereje iki kugira ngo bayihagarike kuko igomba guhagarikwa nta nubwo tukivuga ngo barebe uburyo bakemura ikibazo cy'iyi leta igomba guhagarikwa kuko ibi byose bigenda bisohoka bigenda ari gihamya cy'uko nta gahunda n'imwe bafite yo gukosora ibitagenda neza muri kino gihugu ahubwo uko imyaka igenda yigira imbere bigenda byiyongera ngizo za ONU ziravuga biriyongera abanyarwanda baravuga bigakomeza bikiyongera ibihugu byitwa ko bikomeye bikavuga bigakomeza ibibazo bikiyongera nta kintu na kimwe cyari cyakorwa cyangwa se gikorwa wavuga ngo kirakorwa hanyuma kigatuma ibibazo bigabanuka niyo mpamvu aho bigeze abantu bagomba guhagarikwa banahagarikwa bakazashyikirizwa n'inkiko ibi ntabwo twatinye kubivuga kubera ko ibintu bakora ntabwo navuga ngo ni jenoside ariko ni ubwicanyi bwo mu rwego rwo hejuru bwo kwica abanyarwanda buri munsi kuko n'uwo batishe bamukuyemo umwuka ako kanya ku gikorwa runaka wenda bamukubise ubuhiri cyangwa se bamurashe nka byandi bakora n'inzara yica abantu no mu mutwe bisha abantu igihugu usanga buri wese akeka undi igihugu usanga buri wese atinya undi ibi byose byatejwe n'iyi leta ya perezida Paul Kagame ibi rero ntabwo ari ibintu tugomba gukomeza kwihanganira abantu benshi baratwumva bati muravugira kuri za njya na za komantere abantu baza kwandika ku biganiro twakoze bati mwe muravugira kuri za YouTube gusa ntacyo muzakora ariko n'abayivuga abo benshi mbafitiye wenda impuhwe kuko abenshi banabivuga barimo ari abongabo bicwa n'inzara barimo abongabo badafite ubwisanzure mu gihugu cyabo barimo ari abongabo uburenganzira bwabo butubahirizwa na rimwe bakaza ariko muri wa muco wo guhakirizwa no kuvuga ati reka mfe kuvuga nerekane ko leta nyishyigikiye bakaza bakandika ariko mu by'ukuri iyi leta igomba guhagarikwa kuko nta kintu na kimwe tuyitezeho nk'abanyarwanda yazatumarira n'ibintu by'ibanze byitwa ngo kwihaza mu biribwa tabita byarabananiye ntabwo byabananiye ntabwo bigeze bishyiramo imbaraga kubera ko ntacyo bibungukira umwana w'umunyarwanda agomba kuba uburyo bakora bizinesi bakunguka ku nyungu zabo babagurisha babica babakuramo ingingo z'umubiri bakajya kuzigurisha byo birabita ngo trafic des organes humains icyo bakora cyose bafata abana b'abanyarwanda bakabishyira mu gisirikare ati mujye kurwana Mozambique mujye Centrafrique mujye ntacyo bibabwiye na kimwe ibi rero nta wundi wabihagarika atari abanyarwanda ubwabo kandi abanyarwanda bafite imbaraga z'abanyarwanda ni ubwihishi bwabo abo banyerondo baza bakabakubita bakaza ari abantu batanu bakabakubita bagafata karite yose bakayikubita bakayijegeza ibyo ngibyo ntabwo bigomba kubaho ibi ndabivuga kandi ntabwo mfite imyaka myinshi ariko nabayeho mu Rwanda ku gihe cya Habyarimana ku butegetsi bwa Habyarimana hari igihe cyageraga interahamwe zikaza mu makaritsiye zije ngo kubohoza abantu zikubita abantu bishyiraga hamwe bakarwana nazo zigasubira inyuma ibi ngibi abanyarwanda tubwira birabareba niba badafashe iya mbere ngo babungabunge umutekano wabo babungabunge ubuzima bwabo sinzi umuntu uzayibakorera kuko batabikoze bizakomeza bizahagarara iyi leta nta gahunda ifite yo kubihagarika niyo mpamvu gahunda igomba kujyaho ni gahunda yo guhagarika iyi leta nikandanyiriza aho ngaho tabita murakoze
icyo kintu uvuze kirakomeye ashire icyo cy'abaturage abanyarwanda jyewe ntabwo nzi ukuntu duteye nanjye bimaze kunyobera ibindi bihugu iyo ubutegetsi bubatoteza iyo badashaka ubutegetsi barahaguruka bakajya mu mihanda akaba aribo babukuraho ariko abanyarwanda bamaze imyaka hafi 30 batotezwa bicwa bakubitwa ibyo byose twavuze haruguraho ariko aho kugira ngo bahaguruke bashyira imbaraga hamwe birevolute bati biturabyanze turabirambiwe duraho mwadutotereje duraho mwaturenganyirije duraho mwatwiciye ahubwo baba bambe mukenda muki baba babandi bahakirizwa uvuze ubutegetsi buti urangisha ati barimo barangisha abaturage ubutegetsi burabutegetsi nabwo ni fragile ye Ashire na Jovin turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ariko mbere ko dusoza hari akantu Bayingana yavuze ngira ngo mubazeho icyo bitekerezaho yavuze ati ukuvuga kwacu siko kuzabirangiza ese Jovin Bayingana icyo kintu niba ubona ko twahereye tuvuga iyi leta tukayibwira nimuhagarike gutoteza kurenganya abanyarwanda nimuhagarike kwica abanyarwanda nimuhagarike kwiba abanyarwanda nimuhagarike gufungira abanyarwanda uravuze uti ntabwo ari byo bizabirangiza washatse kuvuga iki tubwire ese dukora iki kindi kirenze uko tuvuga ijambo ni ryawe Bayingana
Ya urakoze Tabita ndetse na Ashire waromaze kuduha ibitekerezo byiza cyane ariko gitumye nabivuze nuko buriya ugenda ureba nkuko mwabivuze ngira ngo nyuma ya monarishi n'igikoroni mbese nyuma y'ubutegetsi bwa gihake n'igikoroni ntabwo nta wundi muntu urategeka nta yindi regime irabaho imara igihe kingana gutya ngira ngo yakayibanda ntabwo yamaze hari n'imyaka 12 yuzuye yahabyara imana yari igiye kuzuza 21 mbese ubwo yabuzeho ni 21 biburaho amezi 2 n'iminsi 29 kuko yafashe ubutegetsi kuri 5 z'ukwa 7 73 urumva rero yuko ntabwo yagejeje nanone ku itariki 5 z'ukwa 7 byibura ngo abe 94 abe yuje imyaka 21 iyi leta rero ugituma niba nanjye buriya butegetsi cyangwa kariya gatsiko ntabwo bashobora kuvanwaho n'ibi kuko barabimenyereye ntibibakanga ndetse iyo tuvuze y'abanyamakuru bavuze babagirira nabi cyane bakagenda bakaza ujya ubona n'ibihano batanga ko ari ibihano burya ntabwo baba babiha umuntu umwe iyo bafashe umuntu bakamuhana by'intangarugero urabizi ko mu kintu bazanye ni ikinyoma burya agatsiko abantu baza baje kunyaga wakunyaga ibintu byawe atakoze ubwesikoro ngo amenye kukubeshya urumva nk'ubu baciye icyaha cy'urupfu na ku gihano cy'urupfu ariko twajyaga tubivuga ko aho guhana umunyacyaha bafata ahubwo udafite icyaha bakamwica ni ukuvuga ko bashyiraho itegeko ryo kuvanaho icyaha cy'urupfu uretse urupfu bo bateye nibo bagomba kwica gusa nta wundi muntu ariko bikava mu mategeko bagashuka abazungu icyo ngicyo baragikoze uretse ko banzashize nk'imyaka ibiri perezida yarabyivugiye ati buriya tugira amategeko abiri hari amategeko agaragara n'atagaragara ariko ikigaragara nuko ayo atanditse ari yakora cyane ni ukuvuga rero ko ibintu byose uzabirebe ubundi wamaganye umuntu ikintu yari yakoze agabanya kugikora cyangwa akakivaho ariko bo imyaka dore uko ingana abantu baravuze aho kugabanya ububi n'amahano bakora ahubwo bakabyongera ni ukuvuga rero ko ibi by'amagambo byo ntibishoboka ubundi ni ukuvuga ko nk'uko nabivuze ntabwo ubwonko n'ubwenge bwabo bikoze ku buryo byakumva imvugo ijya inama cyangwa imvugo icyaha ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyo mba mvuga ni brain ikiba gisigaye ni ugukora cyane cyangwa mind mbese ubwenge ahasigaye aba ari ugukora ikintu wenda biriya batinya icyababaza n'intambara buriya bajya ku bantu bakunda kuvuga ko ngo bakunda intambara ngo nicyo bashoboye nta nubwo bayikunda ntabwo bakunda intambara yabo bafata abana b'abanyarwanda bakabajyana muri za Central Africa bakabajyana Darfur ejo bundi babajyanye Mozambique ariko ntabwo biriya baba bagiye kurwana barengera ubusugire bw'igihugu cyacu biriya n'indi n'ubundi bwoko bw'ubucakara bwateye mu gihugu bariya nyine baragenda bakajya gukorera amafaranga bo bagahembwa make cyane niba ari na woni yabakodesheje amafaranga akigira nyine kuwaje afite gahunda yo kunyaga igihugu urabona abantu bamaze imyaka ine barwana hari nk'abantu cyangwa umuntu umwe n'abandi yaje kubishyiramo biga uko bizagenda igihe bazaba bamaze gufata igihugu ntabwo rwose no kurwana ntabwo objectifu ko ari ukwifatira igihugu bakagikoresha uko bashaka bakiba uwo bibye bagasahura uwo basahuye bakanyaga ubutunzi bw'umuntu noneho bagasigara aribo basigaranye mwigeze mubona regime igira za kampani ikajya muri tender board ubu se wajya muri tender board uri entreprise ya regime noneho nanjye nkaza d'entreprise privé noneho ninde tuzatwara iryo soko ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana icyabashobora nta kindi ni icyabarusha imbaraga nayo iby'amagambo yo birirwa ntagiye atavuze yuko n'iby'amashyaka ari nk'igicu kirenga ariko amashyaka nta muntu ushobora kuyamagana kuko ikindi cyose cyashoboka kigomba kubanzirizwa n'ibitekerezo nk'ibi ngibi ubu ngira ngo tuba turi muri fazi ya education na sensibilisation biriya bita kumobilizinga ariko uko bigaragara birasa nk'aho bitinze kuko n'umwana wavutse amashyaka yatangiye amaze kumenya ubwenge wari mukuru aho aya mashyaka yagiye atangirira no mu gihugu hanze nabyo nabo wabitangiye amaze gusaza ariko umuntu yahozaho ntawavuga ngo tubireke yahozaho ariko abantu bagatekereza ubundi buryo bushobora gukoreshwa kuko ibi ngibi byo kubumvisha ubagira nk'inama ubereka ibipfa ukabereka n'uko byari bikwiriye gukira ngira ngo iyo mvugo ntibayumva ngira ngo ayo masomo ntabwo bafite ubwonko buteguye kumva ayo masomo baranangiye nta kindi kintu warenzaho uretse gutekereza ikindi cyakorwa kirenzeho ndagira ngo ariko nongere nkubwire ko ibyo wavuga utese nka Jean Paul turayishimye sinzi n'undi wavuze utiba n'uriya mukobwa wo kwa Rusesabagina bo baba bashaka kumwumviriza erega ntabwo ari ukumviriza gusa abazi umuntu yagize telefone yawe erega abagufite wese noze ntabwo uzi ko baba bashaka no kumenya aho umuntu ari kuko biroroshye niba bagize kuri iyo tekinoloji no muri tekinoloji kumenya aho umuntu ari uhereye uhereye ku bya tekinoloji aho afite telefone nawe aba ahari nabyo ni buryo bwo kumukurikirana ku buryo bashobora no kumugirira nabi ibyo byose rero yego nyine kukurikirana se kwabo hari ukundi wagize ngo ni bya bindi byo gukurikirana nk'umukobwa mwiza umuhungu akurikirana yarenga impinga undi akabara arahingutse kugeza igihe azajya agenda amwegerera amureba wenda akaza no ntabwo ari byo bo ntabwo bari mu mikino nk'iyo ngiyo nta mikino y'urukundo ngira ngo nabo bakunda ntabwo baba bakunze ibyabo ni ibyo ngibyo ubundi nyine ni ugukomeza umutsi ariko abantu bakiga izindi ngamba kuko ibyo kuvuga murabona ko babiciye amazi abajurnalisite abanyamakuru barahondaguye hari uwo baherutse kujya guta wipingu buke baravuga baramuhamagara ngo atunze amapingu ariko bari ababurabwenge babona ibyo bintu bisa mayeri ngo zigitangira ukabyara ngo mayeri yabangana nka rufabarufaba urabona n'ibyari bitabo ariko ayo mayeri se babona ko abantu batazaya ugata ngo ukajya guta ipingu kwa cyuma ejo ukaza kurimwishyuza ngo naze ubwo se byatana bo ariko bamaze kwigaya urabona ko bagera aho ngaho nabo ubwabo bakiseka mu by'ukuri navuga ko uko nabivuze nyine ni uko umuntu agera nawe agateshuka kubera kwirara no kuba umuntu amaze kugera aho yumva arambiwe ariko hagomba ingamba zirengeje izo kuvuga ku maradiyo gusa nicyo naba mvuze murakoze
cyane bayingana ku bitekerezo byiza utanze hari akantu uvuze uti abana b'abanyarwanda babaye abacakara bimwe bibabaje biteye n'agahinda nibyo Ashire yavugaga ati aba banyarwanda niba badahagurutse ngo birwaneho nta bandi bazahagarika ababicanyi aba bagome bagize abanyarwanda bacakara reba aba basirikari n'abapolisi boherejwe muri Mozambique nta kindi izabaha yamaze kubivuga ko atari iza taking a care of ibyo bazaba bakeneye n'indu zabikora iriya leta yabagize abacakara abangaba nibapfa bapfe nyine nta kibazo n'indu bakurikirana ko ari abacakara be guhembwa bakorera ubusa nta kibazo ko ari abacakara Ashiri turimo turagana ku musozo ubwo nawe nagira ngo fate iminota ibiri usoze ese nk'aba baturage ni iyihe nama wakongera kubagira Ashiri dukore iki kugira ngo twumvishe aba baturage kuko aribo bagomba guhaguruka bagakura kw'iyi leta ubwabo twakora iki aho twavugiye uretse ko nayo irimo irirangiza reka nabyo tubitindeho gato ibi bintu iyi leta ikomeza gukora nayo ubwayo irimo irirangiza igihe ni iki umugani w'ititire y'iki kiganiro igihe ni iki ariko abaturage bakwiriye gushyiramo imbaraga zabo nibareke gukomeza kuba abacakara babaye abacakara imyaka igera kuri 27 ndetse irenga hari hageze ko bahaguruka bakanga kuba abacakara ariko ntitwabura no gushimira abaturage bamaze guhaguruka bakamenya uburenganzira bwabo kuko barahari babona abantu barimo barenganywa bagafotora bagafata utuvideo bakoherereza abanyamakuru bati nimurebe ibyiyi leta iri gukora Ashi ijambo ni ryawe turimo turangiza
yego urakoze cyane Tabita reka manze nshimire na Jose ku bitekerezo yatanze reka nsoze ku bitekerezo byanjye ngira nti umuntu agira icyo akabona yaravutse ariho arahumeka ugasanga ufite ubuzima kandi uhabwa n'imbaraga z'ubuzima kubera ko nta muntu uha undi ubuzima. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu ahumeka cyangwa agihumeka ntabwo bikorwa kubera ko ari imbaraga z'umuntu wabimukizemo cyangwa se wabimuteye, bikorwa kubera ko hari imbaraga z'ubuzima zisanzwe zihari, bamwe babona mu mana abandi babona mu bindi, ariko ubuzima ni ikintu gikomeye cyane tudahabwa n'umuntu, umuntu ufite umubiri usanzwe, nta nubwo tubihabwa n'umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bufite agaciro, agaciro kandi kubwo ubuzima ni agaciro kadagomba kuvogerwa na rimwe, ni agaciro kavogerwa. Bivuze ngo nta muntu ukwiriye n'umwe. Iyo nkora ijambo ukwiriye n'umwe na bishyira mu Gifaransa, nta muntu n'umwe umerita kumerita gukubitwa cyangwa kwicwa cyangwa se no kubuzwa uburenganzira bwe. N'umwe n'umwe ukwiriye kubaho uko nguko. Iyo hagize abantu bitwaza imbunda n'ubwoba n'ubuhemu kugira ngo babesheho abantu babima agaciro kabo, abantu bagomba kongera kwibuka yuko kuba bafite ubuzima bufite agaciro bibaha n'uburenganzira bwo kugira ngo baharanire cyangwa se babumbatire ako gaciro k'ubwo buzima. Batabikoze, aho ni ihame riri ku isi hose, batabikoze abantu bazaza bafata ubwo buzima bwabo babugenze uko bishakiye, nka kuriya iyi leta ya Perezida Paul Kagame ibigenza ku Banyarwanda. Ahangaha ndagaruka ku kintu kimwe, nuko iyo wamenye ko ufite ubuzima bufite agaciro ukanamenya ko ubwo buzima ugomba gukora ibishoboka byose ukabubumbatira, nuko ngo ni uburenganzira bwawe bwo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, umusaruro ukuramo ni umusaruro ntagereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose wahabwa n'umuntu usanzwe, ni ubwisanzure. Ubwisanzure mu buryo bwose bubaho, ariko ubwisanzure bukomeye ni bwa bwisanzure bwo kugira ngo ugire uruhare cyangwa se ugire imbaraga mu gufata ibyemezo birebana n'ubuzima bwawe. Ibyo nta muntu n'umwe utabikunda, nubwo tuvuga abanyarwanda ngo babaye gute, ariko n'abanyarwanda ndabizi neza ko nabo babikunda. Ni ukuvuga ngo umusaruro ukomeye mu guharanira uburenganzira bwawe ni umusaruro utuma bwa buzima bwawe buhora bwubashywe igihe icyo ari cyo cyose. Ibi rero kugira ngo bigerweho bisaba ko abantu bahaguruka bakabiharanira. Ni ukuvuga ngo bagomba kwiharanira kubera ko hari abantu bashaka kubibima cyangwa se babibimye, kandi intwaro ya mbere bagomba gufata ko tabita bamwe ati niye inama nagira Abanyarwanda, intwaro ya mbere yo kugira ngo urwo rugamba barurwane ni ugushirika ubwoba, kubera ko ubakandamije niwe munyabwoba wa mbere ubaho. Umuntu wafashe igihugu agahita ashyiraho sisteme kugira ngo abantu bose buri wese akeke undi, niyo ngo ni umuntu wemera ko ubwoba bukora kandi ko ubwoba ko bufite agaciro, ariko ubwoba iyo bunesheje nta kintu kiba, nta n'ikintu na kimwe cyakongera kugukora. Abantu rero nibashirike ubwoba, kuko udukandamije akoresha ibintu bibiri, kubiba ubwoba n'imbunda, nta kindi. Ibi byose akabiheshwa n'amafaranga yiba y'abaturage, ariko ibi byose nyine abigeraho kubera nyine ko yashyize ubwoba mu bantu, abantu bakaba bamwe bantibindeba, abandi bakaba bampemuke ndamuke, abandi bagahakirizwa, abandi bagahunga, abandi bakicwa. Ibyo byose tubona ni ingaruka z'ubwoba bw'iyi leta, ni ingaruka za gahunda yabo bafite yo gukomeza kwikubira ubukungu bwose. Ibi rero ndi mu kugiramo inama abaturage, ntabwo ari ibintu navuga ngo ni ibintu byoroshye, biroroshye wenda kubivuga, ariko reka mbivugire aha ngaha, niyo wavuga ngo ntabwo byoroshye, nta mahitamo ahari, nta shwa ihari. Abantu nibemera ibi bintu byose bazashira ku icumu, niba byamagana wenda bamwe bazabura ubuzima, ariko bizarangira aba bahimu abanyabwoba imbaraga bafite zikanamiza abaturage zibakuweho nta kibazo gishoboye gukora. Niyo nama nange nagira abaturage ko bagomba gushirika ubwoba, bakumva ko uburenganzira bwabo ari ubwabo, aribo bamera bagomba kubuharanira, bakumva kandi ko ubuzima bwabo bufite agaciro ntavogerwa. Ibi ngibi buri munyarwanda nabyumva, akumva kandi ko buri munyarwanda umwegere nawe ari uko bimeze, iyi leta izahita iyoyoka nk'uko buji iyoyoka yaka, kubera ko ni leta idafite inkingi nta musingi ukomeye leta ifite atari kubiba ubwoba mu baturage no kwitwaza imbunda nta kindi bafite nta kindi ubwo rero reka no kwizima amagambo ndangiriza ahangaha kandi nagushimira uburyo wateguye iki kiganiro n'uburyo cyagenze nshimira n'abantu badufashe ku buhanga bw'ibyuma ubwo naho ubutaha murakoze cyane
murakoze cyane Ashire nanjye nta kindi nakongera kuri ibitekerezo byanyu byiza reka mbashimire cyane ngushimire Jean-Jean Bayingana ko igihe cyose tukwiyambaje uza utajuyaje reka mbigushimire cyane Ashire wagushimira ntiyarangiza ubwitange bwawe ibitekerezo byawe ibitekerezo byanyu byiza mwakoze cyane reka dushimire n'abari ku buhanga bw'ibyuma reka ndangize mvuga nti nanjye ndashimangira ku byo mwavuze banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke mwirwaneho nta wundi wera wirabura uzabarwanaho ubwo butegetsi buri muri icyo gihugu ntabwo bubakunda bwazanywe no kubarimbura kazanywe no kubarangiza uwo batishe baramufunga uwo badafunze baramukubita bakamugira ikimuga uwo batagize ikimuga baramusenyera akabinzererezi mu gihugu cye cyangwa akabimpunzi mu gihugu cye n'ibindi ibyo badakora nuko bitariho amabi yose abaho iyi leta irayafite niyo ikorera abaturage bayo banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke mwirwaneho mwahisemo bamwe guceceka no kuyoboka agatsiko kabicanyi nyamara ndagira ngo mbibutse ko ururiye abandi namwe ntabwo rubibagiwe unejejwe no guhagarara hariya ukabyina ugakoma amashyi ngo kubera ko umuntu kanaka bamwishe urahagarara hariya ukanezezwa ugakoma amashyi no kubona ko kanaka uriya bamukubise bamugize intere urajya hariya ugakoma amashyi kubera ko kanaka uriya bamushyize muri prison azira ubusa kandi ubizi ari kukicecekera ngo kugira ngo ushimishe agatsiko kabicanye nawe kera wowe bikora ntabwo ari kera bikazakugarukaho niba atari wowe bizabaho bishobora kuba ku mwana wawe bishobora kuba ku muvandimwe wawe bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese wawe ukugerera hafi uri hafi yawe rero icyo nabagira inama nimuhaguruke mufatanye nimurwananeho niba ubona mugenzi wawe arenganywa tabaza mutabare niba ubishoboye nimwirwaneho nimwange gukomeza kuba abacakara mu gihugu cyabo ndabashimiye abadukurikiye ndabashimiye abari ku buhanga bw'ibyuma aho bwije ijoro ryiza naho bukeye umunsi mwiza murakoze cyane abo ku buhanga bw'ibyuma nizere ko mutwumva ngo mudushyireho akaririmbo karangiza se muracyanyumva
ngenda kumva neza kubanza ku buhanga bw'ibyuma bahise bahuguruka bakajya gukora ibyo tubabwiye gukora
okay
Thank you.